Giovanni. I pray for you.
Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchinja, na zuze hizi nyimbo ni kuimba.
November, inayankiwa pembelo nezo pemba. Baby boy, my baby boy, a lot of things come but you brought me joy. I'm sorry for dropping your song a little later. I wasn't with you on your B-day, but now I feel better. My little hitter, Giovanni, it's not a bliss that you brought to your granny. I just want you to know, baby, suzakula ngaine, ninakula no daddy. I'm always gonna be here for you, baby celebrity. Zambia yonse ikuziba, but ndiwe che baby. Nyanzokaniza sinza kwa nisa, upando jena mulungu njepe ananijalisa. Mwana wanga, my first born son, my first album named after my first born son.
Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchinja, na zuze hizi nyimbo ni kuimba.
And I ain't gon' lie to you, life is a gift, and yes, baby, leave it. I'ma spoil you, take you the way I've never been as a kid. You know why? Cause you're the best I've ever seen. As long as they pond you could chula never. Jaka sumini show kukumbwa neighbor. Hello no God, cause without God, baby, you were nobody, right? If your daddy wouldn't be here singing a song for you. All these late nights, I'm doing them all for you. Hello life, yeah, my ups and downs, but I pray up until it lay a 1,000 miles. Cause you my baby, maybe you won't be what I may be. Cause lately I noticed you a smart baby, not ask my baby to mensa ukaseka. Giovanni, potential ikayeka.
Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchita, na zuze hizi nyimbo ni kuimba.
Smart me to outgrow me, to outlive me. Want you to become way better than I will ever be. Mwana wangu nukupembelela, nakale valika, nakale valika, nakale valika.
Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Diwe mfumo, ndiwe wako mfumo, ikuvikenge pa malundi yako. Kwaze hivi vitu ni kuchinja, na zuze hizi nyimbo ni kuimba. Iwe mwana waje, iwe mwana waje. Kwaze hivi vitu ni kuchinja, zuze hizi nyimbo ni kuimba. Iwe mwana waje, iwe mwana waje.
Mwana waje, Giovanni we. Mwana waje.
My loves at music.com.